Not every goodbye is a loss. Asiyekuelewa mwache na maisha yake. Some doors need to be closed for better ones to open. Kuna watu inabidi wachane na wili ujitafute. Of course inaumiza, lakini hakuna namna. Sometimes walking away is the best decision you'll ever make. You are not losing them, you are finding you. Na itafika mahali ambapo thamani na heshima yako vitaonekana. Na utakuwa na uhuru wa maisha yako. The people who left, never part of your destiny. Walikuwa ni ukurasa tu wa hadithi ya maisha yako. Is a loss. Asiyekuelewa mwache na maisha yake. Some doors need to be closed for better ones to open. Kuna watu inabidi wachane na wili ujitafute. Of course inaumiza, lakini hakuna namna. Sometimes walking away is the best decision you'll ever make. You are not losing them, you are finding you. Na itafika mahali ambapo thamani na heshima yako vitaonekana. Na utakuwa na uhuru wa maisha yako. The people who left, never part of your destiny. Walikuwa ni ukurasa tu wa hadithi ya maisha yako. Let them go.